barta u dalanaho duway kalgacayl kawla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee dani u caraba ishtiidi kare adan darta u dalanaho duway kalgacayl kawla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee dani u caraba ishtiidi kare intaa dudilayd anaa dagane
ما شرف لي معاني دوي